Yo, Danso,
Mavitu, 003.
Hatukai sana, sana. Maflo,
Casablanca, shake your bam bam. Umebeba, sija notice. Kwela painting, jo tuji enjoy.
What?
Niko na dinga, kwenye tutafika.
Flow ni kongi, on top ni party. Kifika weekend, moro jiwa ni party. Tunaserereka, ziki nice, tunacheka. Makwela painting, chaki wamejibeba.
Tunajienjoy, oh, jienjoy, oh.
Don't you enjoy? You are good pussy, open like a novel. Show me what your mama gave you, turn around. Si uleze mbona juu naitaka. Danso,
yo,
ma flow. Na mavitu on the beat na imada.
Flow ni kongi, on top ni party. Kifika weekend, moro jiwa ni party. Tunaserereka, ziki nice, tunacheka. Makwela painting, chaki wamejibeba.
Tunajienjoy, oh, jienjoy, oh.
Don't you enjoy? Take a step back, head up, better feed the scene. Wataka vita utapata combo. Tuko sherehe na itaki asira. Tuko sherehe na itaki. Kuna haga miona kwa church. Nafasi kuche kwa bash. Dema na ringa na hana haga za vera CJ. Gold digi wengi hupenda ukivanga CJ. Oh my god, samahani ni kopa kisi.
They call me Danso. Nukileta ubaya tutaku suda.
Yo, ni mavitu na sikwangi mavitu tunagongea. Yo,
flow ni kongi, on top ni party. Kifika weekend, moro jiwa ni party. Tunasereleka, ziki nice, tunacheka. Makwela painting, chaki wamejibeba.